Here's some more music. Let's hear something from, let's hear some Yulu Mabiala from the title cut from the CD, Oleli, Oleli.
Na ye na ko banga na mo. Gomo na mafuta.
Comprehension compréhension est trop tard, Jotoué. Kasi na yebite, soki na tika tona landa, j'en dis est la sala kanabanina. Zambé tata, compensanga il faut quitter. Yo moko monaka, bola monako salaka. Zambé tata, kope sanga infotite. Yo moko monaka, bola monako salaka. Ngana tika tona landa, kosani sabato. Ngana tika tona landa, kosani sabato. Anatika tona landa, kosali sabato.
Anatika tona landa, nzambe obiki sabato.
Anatika tona landa, kosali sabato.
Namona sali bandi mingaite, nakokili susu kosali sabato.
Anatika tona landa, kosali sabato.
Anasola tika tona landa, obiki sabato.
Anatika tona landa, kosali sabato.
Anatika tona landa, nzambe katande.
Kanatika tona landa, kosali sabato.
Kolbatika tona landa, kobiki sabampangi.
Kanatika tona landa, kosali sabato.
Namona ngaye monaka seboyo nasali sabanina.
Kanatika tona landa, kosali sabato.
Misunga nini namokini ngana sarapo bamonena nga.
Kanatika tona landa, kosali sabato.
Oh, kanatika tona landa, kobiki
Kanatika tona landa, kosali sabato.
Namona sali bandi mingaite, jolibera katandeli kambo.
Kanatika
Nakoki koninga lisusu teo, nakoki soki komi pesa lisusu te souffrance ya bolingo ngai na koyo mama nzoka na mikosaki elona nimi nzoka bolingo ekeseni ye elona zwani nzoka bolingo ekeseni ye nazwi elenge ya mwasi kombo na ye
Tokotono metu bambuke na maladi mpe Kasi bika kubanza mingi ye Mafami mezonza Mubika keto ina Ilpare nuzolo ya beto Yake ya pamba ve No, 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 no Muke kuwa baube
Lika mbona zala kiko Boya lelo na kanga mina mota Mbuda visit na yo Polingo yo Mingane kobo maya fisto e Kolinga yo besa singane Kosa sato toto mai Ale singa inini mwano yo E ya milo se
Ole singa inini mama Oko kona kai Nako mi soba soba e Se kona yo Lola mwezi pinga imiso e Muke talabe Ego minga mato yo Muke kuwa diakabe
Decision asina zui na kosala kuponi na Jose
ye kombona ye abukaka
mama e ngana sala nini mama na komi yuma e ngo ya musa na komi soba eloko na salito kima ezali kolanda ngai koko na boya kinanga kolinga tala na swami Apeti esili na nzoto ya mwana moto Pongi ekime na miso mokubwa papa Tetu mopesi ngai koko nani atina lingai Nalanda kase yo, nakomizo banga yo
Ole singa inini mama, okoko na kai Nakomizo basomba e, sepo na yo Lola mwezi pinga imiso e, mama Keta lape, ipo minga mato yo
Ayaya, mueva, sa. Ayaya, mueva, sa. na yoka na mama eloko elingi motema tika nga na linga ye nga na lingise ye na kozela ye nga na kozela atambula mobimba motema ye asi akanga fungola ye asi amema ataba kopesa ngai mbongo nalingi ye nalingi ye ataba kofinga nga te soba nalingi ye nalingi ye bakolakisa nga bamilio mpo na boya ye bakopesa nga bapromese mpo na kima ye nzoka nde nyonso wana bakoluka se batumolanga na makambo bongo basekanga
kalingwa na ngai balingi baseka ngai mama
Balana, bako pekisa toyoka na mama, eloko elingi motema, tika nga na linga ye, nga na lingise ye, na kozela ye, nga na kozela atambula mobimba, motema ye asi akanga, fungola ye asi amema. Ataba kopesa ngai mbongo nalingi ye nalingi ye ataba kofinga ngai te zoba nalingi ye nalingi ye bakolakisa nga bamilio mpo na boya ye bakopesa nga bapromese mpo na kima ye nzoka nde nyonso wana bakoluka se batumolanga na makambo bongo basekanga nalingi ye nalingi ye nalingi ye na mokoko na ye ngai nalingi ye motema ye motema makila na nzoto ekutani ngai nalingi ye bisengo to mpe na mpasi na malade to na baplaisir ngai nalingi ye nalingi ye nalingi ye nalingi ye na bokoko na ye ngai nalingi ye motema ye motema makila na nzoto ekutani ngai nalingi ye bisengo to mpe na mpasi na malade to na baplaisir ngai nalingi ye
You're listening to WRIRLP 97.3 FM Richmond. My name is Dowdy. This is Ambiance Congo coming to you every other Sunday. Look for Greybeard and the other black music in this time slot. Next week, we've been playing all Congolese music every other Sunday here for your listening pleasure. That last track was the incredible Papa Noel. Now, it has nothing to do with Christmas. That's just his name. From the LP, Zamoke. We heard the song called Fidelite. That's a really rare album on the Rhythms and Music label. Love that album. That's a little Christmas present for you. How about that? We're going to play a track, Fidelite, from Papa Noel. Before that, Bantu Monument from the CD Amour Eternel Gare au Baratin. Excuse my bad French. We heard the song called Temperature d'Amour. And before that, La Orchestra Camasol de Brazzaville. From their self-titled LP, we heard the song Affaire Comprehension. Great song from Orchestra Camasol. Another great, another rare album. Great album. I think I played every song off of that album during the course of this program and over the years. And before that, we started off the set with Le Prince Yulu Mabiala et Les Tout Puissant OK Jazz, Le Tepe OK Jazz, from the title cut from the album Olele Olele. There was some controversy after the death of Franco as to which branch of OK Jazz was going to be called Tout Puissant OK Jazz. And Yulu Mabiala made people like Cimero and Josky kind of mad by calling their branch of it Tout Puissant OK Jazz as well. So it was a little bit of a tension thing there, but that's over now. All right. What can I tell you? Broadcast of WIR is made possible in part by C&M Galley Kitchen at 2805 Hathaway Road in the Stratford Hills Shopping Center. Galley is open weekdays at 11 and weekends at 10 for lunch, dinner, or anytime breakfast. Menus and more on Facebook. Search Galley Restaurant. What do sinusitis, most sore throats, bronchitis, runny noses, and the regular cold have in common? They are upper respiratory tract infections usually caused by viruses that cannot be cured with antibiotics. Inappropriate use of antibiotics, like taking them when you have a cold or the flu, can contribute to the spread of drug-resistant bacterial infections. The Centers for Disease Prevention and Control have information about antibiotics, drug-resistant infection, and better ways to combat cold and flu symptoms on their website at cdc.gov/getsmart. Dun, 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 dun. Get smart. Okay. I promised at the beginning of the show I would play some newer music, so let's do that now. Let's play something from Jay Blue, El Buda, from an older CD of his called Passepartout. We're going to hear the song called dedicated to the music patron Didi Kinwani. And we've been playing some really beautiful rumba. This is what rumba is morphing into in the modern age. Here is Jay Blue, El Buda.
When you are in a love, can't fall asleep, because really it's better than your dreams. Didi Kinwani, Papa Nadiams. Voila.
Osenda kina bolingo e na pesa ki ope patantes perfection ya motino na martino e maloba sukali na monoko e na lobela ki oye Didi Kinwani e Nanga.
Mitterrand, champagne, le boss de sa génération.
Kasinali kama moken pamae. Chéri a koti fo exito. Alandinze la mabeo.
Vieux kati katende. Dije franc na chete ma. Ira chomba, le grand gérant.
Nakani sa kioza tala tala e. Pona mi tala na mi monango. Soko zala kino vitre. Nami tali, nami monita, oh, didi, kinoni na nai.
Mona batiri engobo toujours stabilité.
Chéri alobaka na nganyo soe, kana ni maka wiye. Bebe alobaka na nganyo soe, ngana ni maka wi. Melelo na lobi noye, ebo tali nga basanduka ba problem. Eske nga mwasa libo sona lobi.
Zaina mon envoi.
Est-ce que moi sali bossoye? Na lobi no 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 no. Malole oh mama eh. Malole oh mama. Malole oh mama eh. Malole oh mama.
Machu 5 étoiles na Kataluana. Marlène Kassanga la naturelle toujours na top.
Ah, ayo salinga Didier. Kombo minga inde kombo mango. Na baka esali saka lokolo. Na tango ya pasi pena likama. Ezo jamais lisungi ya lokolo. Na leli here lo boko ngayi.
Moto oyo ayibi na kufunda kwenye na tribunal. Bongo oya kosinga na bolingo. Tribunal a bolingo zaratin. President Lili Lumande. Tonto Albert Lumumba a Montréal.
Anga na koni kolotaye. Ivale na mota mananga ata animal. Anga na koni kolotaye. Ivale na mota mananga ata nyamango. Po bango ba ebi pasi a bolingo teo.
Ya Roger Niwa na Belgique.
Ah, babanga, bayebi pasi ala mulu uteo. Kombwa soki ya kolinga ye, asala kaya ye na makasi. Ezu ye loko motema eligio. Soso soki ya kolinga ye, achaka lipapu na ye na se. Mayele na ye sena mango. Didi bolingo na yo pe. Ecoute c'est un jardin botanique, na bouquet ba fleur et rose, ba fleur et pleuro, na bouquet ba fleur et nyosoe, pona se pelisa kakayo.
Gérard Fouampinga.
Ah, salinga didie, obominga ne kobomango, construis ça terminé. Tu as vraiment détruit ma vie, maman.
Le vieux bon mondo, général de Madrid. L'homme le plus chanté de la terre, il y a Didi qui m'a dit, l'espérance continue. Julie Obama, moi aussi, a pémé la patte à Montréal, ça n'est pas là.
Moto, moko, allons en goubaye, à ma belle aïe, ça fertile, à Bukaba, ça qui est belle.
Chacho, people, phénomène.
Bolingo na yo didi na noni tendresse affection na romantisme ngai na rekote zero ye. Oh malole oh mama ye, malole oh mama, malole oh mama ye, malole oh mama.
Bienvenue Schengen Mumwenga toujours sérieux.
Yanga maka mobi mama lali ye, ngana toche na koluka bolingo na ngai.
Didi Obama ni wapi ye, Hervé Mande Big Manager na Ottawa.
Apana Diams, Obama ni wapi ye. Ndeko Masamba kinwani ye, Pasteur Jansi kinwani ye. Raoule Litono ye, Savane Mwati, Hamid Afanse.
Simplice Bata toujours leader, Raison Gesso fils à papa.
Loboko epe sakaye, bakataka yangote o. J'appelle Oumala, tout ce matama, pas sur les pensées, oh oh oh, oh Didier.
Construit sans terminer, oh, si y'a des trimatis,
oh, diamant,
bélicier.
Jacques Nala.
Construit sans terminer, oh, si a détruit ma vie, deviens Didier, oh, qui m'ennuie.
Mamie, il est la Zakagi Baba Basso, bon nuit, la maman, tu es en Chitunga.
Construit sans terminer, oh, si a détruit ma vie, deviens Didier, oh, qui m'ennuie.
Isaac Maï Océan, président d'homme na Lille. Cette fois-ci, les jaloux vont vraiment mourir. Bruno Kitoko, Magali Sissi, hein?
ba masuwa moyo bike ngai kolo masuwa na lobike osali ba sigabele Yves Milindi à la couleur du pain tu sais pas pas génie blanc Edo Mwambi na Washington kolo idéologie les vrais colonisateurs Manu Lufaka Diego Mizika na etiki mkusu na Boston Joe Lili Kisala fe coach yore lenge Bijou Beleza Fitir Flat Nganda mama Monique na Luanda Oyo beto bina wama lembete Sebi mwa elbuda Mutami Karagua Lider chic
Amour, Monsieur le maire Hugues Gololele, Oyo Tokolo Balelo et les Kaoyo Tolobaki Lobby, Président Gino Bokana Papa na Anaël, Oncle Didas Pembena Mamalina, Ya Eugène Nguesso, Gontron OBG des Man Rock, Freddy Peugeot Robert Lobota, Rex Matondo. Yeah! Zamba Pesa
Longévité
yeah.
Amour
yep.
Amisa Amour fou
Nabaneli amumbala misato Poya ngondelo kweluti motuya Nabaneli amumbala misato Poya ngondelo kweluti motuya La parole faite chère c'est Jésus L'amour en personne c'est Anissa hey, hey, hey. Yo Yo ninele, yo anita eh. Mama Hugues Henri, te bango londele ah, ah, chéri aye
Bonheur, richesse, longévité Amour,
amour
Anissa,
Anissa Po atonda elengi, atonda bolingo, aza spécial. Anissa so kazala ki ne po ka faraon, me faraon alinga kazala polygamte. Po kito kwa basine nyonswe, tonda nanzo twa ninele. Anissa.
Eh, monsieur le maire, zwa maman bobina nono moutoua china si ma boko tana rumba. L'impératrice est Wivine Mole Cassandra Queen.
Amour à vrai, botuna ninel, botuna ranissa.
Sakanga, papa musakanga, alati sakanga, alambela kanga, aleli sakanga, alali sakanga, afini kakanga, eh.
Aso,
aso ki bakananga bien.
Yepwa,
atamise la kanga mwinda bajou.
Et la classe et la noblesse, Didi Kinoani, est-elle ngombe? Des planètes voyage, Dolce Vita Jeanne d'Arc.
Tendresse ma son et simbelia ta loche, yama tendresse et simbelia Nissa. Amour à vrai, botuna nina, botuna Anissa.
Coco Rubenga Rubench, Joka Kabengele, Sambali Papi Massam, Raoul Itono, le prince des diamants.
Nzambe Nangaye, merci papa. Papo Chomeo, merci papa. Obota Ninele, mama ya mwana nangaye. Obota Nisa, amour abinangaye.
mozwa nonga ye mongo sebeli nonga ye nana boy balongo na matiti pene ya lilita nanga mekusu azonya nzoto bazuki pete mama kasi bula boye bake mama bugari azali songe na lotaka tene somni Laetitia basembe jokumba la ivanjoli le bouclier lipasa bambongo na jongu alenganda Eric Ndombasi.
Salon régional à congolaise.
Chérie Nanaye Anissa. Maman, moi, la Nana Huguet Henri.
Vogue magasin chez Kandi Yaya Baleki. PDG Willy Etoka. Agazul Zulmani Ya Espezitisa. Président Gudomis. PDG Bobo Newman. Chris Moulenda, le prince de Drancy. Ya Junior Okito, Redo Mwananzinga, Francisco Dongo, Ferrari et Toto Ouseni, Naele.
Nzoi. Jal Kikita, Jal Sainte. Ngaïna Zanzoi. Sokyo Lingingai, To Saliki Kamarade Nangai. Il faut dire que la kangaï tango ya kosala miel nangaï. Miel eza musala. Soki ekomio, oza wapi. Okozonga er nini. Ozo sala nini. Oza na nani. Donc oza na confiance nangaï te kwa. Logo la pena zanzoi na koswayo. Honorable Miller Lutelo.
Oyangai na yo, oyangai na yo, oyangai na yo. Na yebisa ka esengwa vae akota langai. Yotale la kangai na nuyoye, sukyo zabie.
Professeur Evariste Rochab, Maître Claude Nyamugabo, Mama Katika Yen. Aziza ya Peri Selemani.
Bolingo ezali lokola ebale nzela oyo etambolaka yango moko pe
Yose Bila.
Balingisaka bato na makasi te baforsaka mute.
Dread Carolage Awechi.
Yango wana riche lingaka pe pauvre. Yango wana si la mite aboya
ki roi Salomon
pona bolingo ya berger naye
Frédéric Kitenge Kikumba
Jean Kikita
Rosa Rufino
Jean Kikita
Solo es a la cae, influence te. Vrai amour et ni maca, kanyakate.
Jean-Marie Kassamba.
Ungana Zanzoi.
Paul Lwemba.
Soki olinginai, kike la kangai petango. Yako sala miel nangai. Nazana nda mbote. Nazana mobimba ya bolingo. Lila la nangai na bombeli.
Chérie. Tango akoya akolia yango
Laurent Onyemba Njongandeke Edo Ebondo
Amour ezane kilate yango wana ye Ata moto ya bizale lima beazana moto alinga kaye Koka mwate zabongo Amour ezambu ma oye ponaka sezon tempo ebima Jal kikita ye
Amour ezane
In the background Felix Wazekwa and Kultura Pez V. The new CD, Adamu Na Eva, the song Zoe, with the bee, the busy bee.
Madame Nicole Dimbambo, Kitoko.
Before that, Fali Pupa from the CD Power Kosoleka, Anissa was the song.
Roger Ngimbi,
Honorable. Thanks for listening. See you again in 2 weeks. Stay tuned for the Motherland Influence, coming up in 3 minutes.
Emile Moy Kassongo, Emilton, Eric Tezo, le temporel, John Baleki. Il Rich Manono, Océan Bleu, why not? Christian Lusapwen, Julie Dienda, Adney.
Kasikopi manga ibolingote
Claudia Sasungeso Eliam Vuba
Oyanga inayo Mama Chantal Kikita Oyanga ija Nayebisa kaese mwa vae Yakota langai
Jipe Masampo
Yetale la kanga inanu yoye Sogyo Zabie
Eric Chikuma
Yango wana Richel inga kape pauvre Yango wana Ata pasi tolinga na kakaka La sila mite aboya
Kiwa Salomo
Pona bolingo ya berger na ye
Gauthier Sembo Sylvie Matabisi Moïse Ngyama Patrick Bokonzi
Papa na Josi Joël Joana Junior Jérémy Sarah Christelle Kikita
Neva Mazunda Emery Matabisi Zakari Bababasu Keso Babongo
Amoureza
Amoureza
Eta makasa pambu
Amoureza Mikonyo
Epe la kona limetite Kikita
Gingoya Zeki Zekina L'étoile montante Guilin Panzu Bolingweza loko la réponse ya bien oyo ozu yo moko mais soko za sur kakate obana ko luka luka kaka et tio ozo réponse ma bien